Wewe mwingine alimwambia wewe vaa tungo kwa kitu tunalo. Imagine.
So as you guys all know, a few days ago was my birthday. So, funny thing happened, yeah? Okay, si funny actually, ni romantic. Kwa sababu, so there's this friend of mine, a female friend. So alikuwa anajoin my birthday. But yuko Nairobi currently. So alikuwa ameniambia if, like, angekuwa around, tungeenda let's say, lunch ama dinner ama kitu kaa hiyo. Sindio, ilikuwa a treat cause, but dia kime ilikuwa nime mtreat. So basically, so akaniambia, I'll send you something. Itakuwa about the gift. Itakuwa a surprise. So me obviously nilikuwa na expect anything. Nilikuwa na expect PS5.
But hey, for the stars, land of the clouds.
Manze, hiku kamu lakini. Hiku kamu, nilikuwa na ingoza. Okay, nisawa. So anyway, so akaniambia, so ilifika yu day about the angu. Yo, the same day. So sinimetumiwa. Kia package hapo ya.
Kweli.
Ama chocolate.
This time ikuwa Tina socks.
Ikuwa Tina socks.
Mazemi nimejaza matina sina suti.
Nauna suti. Na zile lofa zako moja.
Lofa gani?
So anyway. Sasa, si akani nini? Akani tumia yo stuff. Yo kia package. Ilikuwa ma chocolate. Na guess nini ingine?
Chocolate gani?
Mina juwa tezo vitu kweli, mi sikuwa naja, I think ilikuwa white chocolate. Kutika ayo, sikuwa sure. But ilikuwa tamu. The good thing ni ilikuwa tamu, like ilikuwa tamu sana. Ilikuwa yaka very expensive manze, sijuwa hata. So the thing is, akani, so ilituma, sijuwa ya jibu, so ilikuwa chocolate, na flowers.
Yeah.
So mizi itumu ni kuziona, mivyona za filaje dema yukutumia flowers.
Nini? Na marriage the next day.
Kwa nini?
Mi zi itumia flowers.
So ni kitu ndeza kubamba?
Imi flowers itani bamba.
Serious?
Sita ziweka ntatupa lakini itani bamba. You guess che itani bamba. Wa iku kubamba?
Mi iku ni bamba.
Kwa nini?
Cause me. Iku ni bamba tu.
Kwa nini? Mi si elewe mbona.
Cause me.
Juu, yo si inonyesha. Yana amekutambua.
Which ni poa. But at least ungeniuliza like, nazataka nini for your birthday. Na get. Obviously nilimshow hizi vitu zote. Nilikuja nikamwambia like hiyo stuff ilikuwa poa nini. But chocolate obviously ilikuwa tamu. But hiyo part ya flowers ndio ilianguka mtihani.
Hapo alipata mafunzo
yake. For real naweza feel poki.
Mimi naona flowers ni poa. For a change. Ama mimi naongea from a perspective ya mtu anayepata ngatai, lakini naona flowers itakuwa.
First of all, sijui hata ilikuwa flowers gani. Okay, ilikuwa na kazi nzuri.
Ni red.
Okay. Obviously ilikuwa red. Na pink kidogo. Ayopa ikuwe maribika.
Mtu tajua jini maribika?
CGR. Si kuna vile hapa ujui
na kukua. Sizi ukufa tu wama?
Pana. Kuna vile uina. Alafu siku na, like, najamii my sense of smell na kongambaya. So, that's kuwa naeza. So, hiyo ndo one of the reasons why sinia ikuwa.
Ayoko bamba.
Ayikuni. But ilikuwa poa. At least ali nitumia kitu.
Afadhali, yeah.
Compared to most people. So, anyway. Topic of today ni insecurities au insecurities of which ni mingi sana
mob
sana. So basically the reason why tunaangalia hii story so nilikuwa Reddit unajua
Reddit
hiyo so nikikuwa Reddit niliona dem fulani nilisoma some article ya majuu alikuwa anasema short men wanakuanga very insecure wana kama
ni kweli.
Kwa nini?
Juu kwanza short men tayari unaka weak. Siko baya.
Na kama menda gym.
Haijalishi buda. Unaweza kuwa dwarf mimi mskini na niko 6 feet. Bado niko 6 feet.
Kwenda.
Uko 3 feet 5. Mimi unaniambia ni nataka kubuff aje. Mimi nakunyorosha. Lakini kuna utakatu weak. Demo nyao anasema ngapi? Kwa maana demo sema.
Anakonga.
Boy lazima akuwe mrefu kuwaliko.
But kama okay let's see kama ubaya wako 5'3 no dema ku 5'1 still ni mrefu kumshinda.
Yeah, but bado mademu mbona dhani mbona mademu wanapenda watu 6 lakini sisi watu 6 feet.
Sasa hiyo ni nature. Hiyo ni nature.
Even though ameka hiyo like standard. So mtu mwenye ako 5'3 lazima utakuwa insecure kidani. Hata ukienda kukalia demu
alikuwa maandika
utafikiria tu
alikuwa maandika alikuwa anaongea na boys fulani alafu mse alikuwa anamuuliza every time if anaweza date short man. So see like you stuff
him him short.
Alikuwa short. So like alikuwa very insecure about his height, so alikuwa anamuuliza every time if you demand is a date short man.
So alikuwa na shoot his short but alikuwa anakuwa careful kwanza.
Because maybe kwa nataka question, because maybe anaweza kati yo dem for a long period left and no dem. Maybe he could attracted to watu wafupi. Wewe si mbaya. Mtu anafaa kwa
embrace insecurity. Lakini
kila mtu akona flaws.
Lazima utakona flaws.
Wewe una insecurity.
Obvious. Nani ana insecurity?
Gani?
Mimi lakini most of them ni physical. Kama for example, hii sijui kama ina qualify as insecurity. Lakini naona ngani kuna shida na groin injury. Unapata?
Hiyo.
Sikiza, hiyo ni uonanga ni rahisi sana niumie groin most of the time kicheza. So na kuanga insecure venye nacheza in that na kwa careful na feel kama sichezi to my full potential. Jua naogopa hiyo injury. Jeni pata once vizuri ikansumbua for a while. So after that nimekuwa semeaje skeptical. Venye nacheza. Ama
naisema. I think sure. Na mimi yangu yenye watu wengi wanajaribu wana go through lakini wanajaribu ku embrace squeeze. Any forehead.
Ai. Yo Nairobi mzima kila mtu ako na forehead kubwa. Yes kusumbua.
Lakini kuna sijui nitaiputaje but manzi forehead buda. Especially sasa zile kuna jua mimi najua watu wengi wana relate to stuff. Manzi stuff huwa ina shine.
Mimi najua tuna forehead lakini sidhani shine inasumbua.
Alafu najua vile sisi maboy tulikuwa tunachongwana. Unajua stuff inakuangaza joke but inafika point mazee
unaona mimi huona unaona penye si uchongoana na feel to some extent inaku strengthen
so uweze ku handle
hizo karibu jokes zote za forehead.
Hakuna
kitu mtu
pia atakaniambia nisikia kama mimi unajua mimi unajua mimi tell me in effect ni mko na joke about forehead tukikuwa primos ndio tena nikaenda high school
ni hivyo
so unajua hadi unaanza kufikiria like
kwani kubwa aje
ni kama tu dem huge. Najua vile madimu wanakonga especially yao wanakonga plus size ndio. How najua wanakonga insecure sana about their body. Kama lezo juzi alisema najua manza ku ameacha ku advocate for you how women wenye ni plus size. Najua hivyo alikama utu juzi kusema hivyo sikuza ataki ku identified as a feminist mwenye an advocate for hiyo peke yake. There's more to it than hiyo. Actually alisema tu like mse basically unaweza enda tu gym
kitaka.
Like when the two gym no lose you. So anyway, kama vile hao, back to my point. Mimi niko na kushow. Vile hao wanakuwa insecure about their body. Unajua hao unapatanga unaambiwa na msee, especially relative, anakuambia, nasikizi umekuwa mkubwa. Una get? So obviously hiyo ita nini? Alafu tunakuja. Later unakuja unaambiwa, msee, sikizi unakula vizuri. Unajua indirectly tu unaambiwa umenona lakini so like unapata after some time manze unaanza kujiangalia kwa mirror alafu unakuja ku notice manze yenyewe ni matakuno kunaona alafu unakuwa insecure about mwili wako na kuna kitu baya kwa insecure kama kwa insecure about mwili wako
lakini naomba unaona venye si wase uchongoana mostly maboy misjudge ya madem na feeling kama inaku strengthen so mtu ataki kuchongoa haita kuumiza hata kama akwambia venye tumesikia jokes zote za forehead. Na venye maboyo na jonga kurostiana. Kuna kitu mbio utaniambia. Ifanye nifikirie. Ati wa. Ama nisikie vipare. Unapata?
Na kupata.
Kama unaona kuna besti yetu fulani. Alianza kunona.
Nani?
Unajua naongelea nani. Unajua.
Oh.
Alianza kunona. Jamaa anapiga mapiza every week. Machipo. Nini.
Na soda ya coke.
Na kusanki coke. Na si diet coke. Jamaa ameanza ku gain weight. Mimi niko na mume. Kila saa tukipatana. Jamaa umenona. Mimi naomba tu live. Unanona. Kama kupiga at least exercise. Yes unajua juu unakula sana mwili wako itakuwa big but ni sustainable. Au kwetu mnono ovyo ovyo.
Okay, atuseme kwa mnono ni mbaya like.
It's not healthy.
Okay.
You know point. It's not healthy.
Kwa mnono si healthy ama kwa. Unajua pia inakusaidia.
Aje.
Acha tu nisiseme lakini. Na vile nasaidia ngamsi aje hiyo nitakwambia baadaye.
Unajua kifika certain point sio healthy for your heart.
Si ni hiyo ni kwa base.
So unajua mtu amkange tu siku moja umekuwa obese in process.
Okay.
Na pia unajua you take scientifically proven I think in a take 3 weeks kugeuza something into a habit. So nikianza kukula sana for 3 consecutive weeks nishaizoea, itakuwa hivyo hata naona nimerealize naanza kunaona but siwezi acha.
Oh ndo a friend of mine anafanya 21 day challenge ya not using social media.
Yeah,
3 weeks ndo nimeget sasa. Oh be there.
So ukizoea yes unaweza ona ina kwa mbaya lakini always, you can't help it.
Nikwambia watu wengine wako insecure. Watu wenye manhood yao ni ndogo.
At one point in time kila mwanaume ameshakuwa insecure juu ya hiyo.
Mimi unajua mimi mimi ni insecure kwa nini? So kuna ude nilikuwa nayo. Ara kwa demu yangu. Hizi tu maflame tu moja mbili tatu. Sasa during intercourse maze. Hey. Hey. Sinuku ni wapi manze? So like manze like ulingia tu manze. Yote tunashindwa. Rada. Nage. So manze ndio na hiyo kitu ndio za mess up na psychology ya msemba sana.
Lakini I think inakuwa mostly ukiwa mjana.
Alafu najua but unajua pia. Sema ta boys mwenye staff yake ni ndogo. Si ndio? Alafu sasa umeandress. Alafu dema mwana ndogo. Unajua saa once abishaje tu mentality yenye ni ndogo. Hata kwa satisfied anymore.
Mimi nimeambia story. Na two different girls. Zenye ilikuwa it was going down until uboy kaandress. One of the two aliniambia aliambia uboy. Yenye haiwezi.
Haiwezi.
Wewe mwingine alimwambia wewe vaa tu nguo kwenye tunado. Imagine. Ukiambia kitu kile unadhani confidence yako itakuwa then itakuwa damaged vibaya.
Manze hiyo utakuwa mbaya. Wow, hiyo ni mbaya. Manze imagine.
Manze hiyo ni mbaya.
Ungefanya nini kwa situation kama hiyo?
Eh, alisijui. Sijui. Mimi ningekuanga. Hii na sound arrogant lakini ningekuanga na ndogo. Lazima ningekuwa insecure vibaya sana. Mean, juu kila mahali unaenda.
Mimi nasema hiyo situation yenyewe so umefika hapo. Dema moneva alafu akwambia manzi panguo ushie. Step manzi.
Unaomba maana mkono zangu zimeiva mbaya. Mimi najua mchezo za mkono.
Alafu najua hapo sasa ndio like unapata alafu napata dem kama you an advocate for see about the size and about the skill. Alafu sasa sasa zile once umesha unajua ni kama tu vile wasona simanga story na appearance. Like wanaangalia like msia anasema especially at this age sasa unapata watu wanaanza kumachua. So anasema waangalie physical appearance sana, wanaangalia personality. But if na kasi juu aje nikujianze kuongelesha dem ataka like
you know
kwa first impression yake itakuwa like
appearance ina play a very key part. So demo unamsikia sana watu wanasema confidence tuseme ndio the top priority. Hata niombe story, kuna siku nishaikuwa confident. Siku arrogant lakini nikaenda kwa Ethiopia. Nilikuwa mdogo this time I think nilikuwa chuo bado. Nilienda nilimo approach confidently acha nisema hivyo. Sitasema the exact words lakini venye aliniangalia yani ilikani kama I'm punching way above my.
Ulikuwa wapi hapo? Ulikuwa wapi kwa event?
Chuo.
Oh.
Chuo eh? Chuo.
Uni.
Zizi nikiwa.
High school. Ama uliwa primo? Masi uliwa primo?
High school.
Oh, high school.
Yani inangalia design inaka, bro, una punch above your waist. There's levels to it. Hata kama uko confident buda ukai venye na yo confidence yako.
So nuna sayo, iyo ndo
nakushu. So, iyo confidence.
So nuna sayo, njama ki address. Once dema misha wana iyo, misha kwenye ili impression ya, mse isn't satisfied. Na pia ni both ways lakini, pia mii kuna madebo mwingine, kuna tu some physical.
Utaangalio zene. Zi.
Rafu kwa nijo madebo mwingine wali kuna nichapia, like, hizi ma high waist wanavanga, nini. Acha tu.
Anyway.
So like unapata msi ya kiandress. So unapata msi mwenye apendi vitu kama hizo. Maybe alikuwa amekuwa na hiyo hiyo waist trainer sijui ya mwana. So atakuwa zile za nataka udem. Alafu let's see udem anakongana anakongi insecure about mwili yake. That's why anataka yo that kind of body type. Sindio? So kenda andress yo msi. Alafu msi ya mwambie manze we step. Unajua by the first of all ni the same situation ule msi mgini mwenye lembu wa step. So ulema kiambi wa step. Hey, you need to bring down the bias and you have a lot of emotion. Na jo kwanza insecurity za madem ndo unapatanga, that's why wanaambia nanga kwa posti zao I love you mingi sana. Mm. Unaweza pata hata dema wakae okay, vizuri kwa picha.
Kino kwa comments.
Fun fact, eh? Na jo ni mapenzi juzi. Actually si jini jana. Pop. Umesoma story ya Pop? Saizi ana support the creation of nini? Gay unions.
Kwa nini?
Tafakari ayo.
Insecurity ya do. Mimi mawatu wengi mwambiwa kuna ana ata. Hayekangi as much weight as. Ni more common than we care to admit. Juu, utapata kwanza Nairobi kama una do, unatafuta dem fanyi. Uroko usha tulo esa. Do mtu amerealize ura do. Hakuna kule mnapelekana. So, as a point itaku mess up. But naona ni mzuri. Mimi naona ni mzuri kwa insecure about pesa uko nayo. To some extent itaku motivate. Either work harder if unaweza, look for a better job if unaweza. Yaani utafute other means zenye unaweza increase maybe your income. So to some point naona ni poa ukiwa insecure amount of money uko nayo.
Ni kama wewe umeenda
kwa instead of kwa tu comfortable.
Mimi tena ni feeling ufala, ni feeling insecure about do. Kimfriend tumeenda blend. Na marafiki zangu. So huyo msemaji alikuwa ame Twitter. First of all mimi nilikuwa nimeinvite wana rafiki yangu mwingine. Ameniambia tu mwanze
welcome.
Unajua leo naambia
wewe.
Kama mwanze wewe kwanza iko ni doubt hiyo weekend. Aliniambia tu welcome leo tushie kuna form. Sasa mimi nikaishia. Unajua kila mzinga tulikuwa tunabuy. Lazima tutafute home yako wapi.
Walai.
Mzee hiyo deal itoka hapo niko na kilo. Fine. Ndio mstenda dunda tena bila do.
Sasa unaona. Mimi naona kama mimi nimekuambia hutaenda dunda bila do. Kwa hivyo insecurity kuna vile imekusaidia. Hautakubali. Umeenda tu uko kwa pocket ya mtu. Unaelewa? Jo mtu anaweza amua step. Utafanya nini?
Ange step up hivyo. Bro mimi ningejaribu.
Na kuna acha kuchunga viazi siku hizi.
Siku hizi nini?
Siku hizi labda mpende kwa makarao. Kama ile siku tubeshi kwa lakini hiyo story tutasema.
Ayo siku lakini tulicheza kisisi.
Mbaya.
Lakini tulilipa bill msijali. Tulilipa bill lakini ni story tu fine. So anyway, lakini mimi nasema insecurities, most of the insecurities ni about tu nini?
About
physical tu ni physical insecurities jinapata kama for kwanza foil man you really sema like ya foil manzi na kwanga crazy
foil lakini hiyo ni wasi wengi
leo watu wengine wanakwanga hata wanakwanga insecure juu wako hairy very hairy unangeta usijisikie mademo akienda hizi ma disappointment wana shave nywele kwa mguu.
Smayona
kusema wana shave nywele kwa mguu alafu wanafanya hizo stuff zote. Then wanaenda huko wanapata hodi kumbe ni trash. Wana jam jio story mbaya sana. Manzi.
Lakini unaona kuna men wenye ku insecure about having too much hair.
Wako.
Aje.
Sijui lakini wako. Haiwezi kosa. Manzi kuna wasi wenye ni hair. Unajua kuna mademu wenye ku mean mayona mwaza. Kuna mandevu like
ai
beard mingi kunishinda isa
ukishia kwa trans
ilikuwa bidhi huko majuu kwanza kuna matrans wengi like huko saizi unaona ngezi stuff za Twitter the before and after na msel kwa boys
lakini ukimwona super
wow mimi lazima ngoko hata style nikaenda huko saizi kati ya dia mazoezi za kati ya dia
kumbe ambaye kuja na birth certificate what else na jina gani.
Ni crazy lakini. So yeah, kuna wasenye wako insecure about nywele zao. Haiwezi kosa. Na so many other parts.
Mimi
hata ingine naweza sema ya madem on physical appearance ni some of them wanaid acne zao na makeup. Una get? Cause makeup manze, manze kuna madem wengine ukiona bila makeup. Tafadhali mimi na wewe. Na kuna so unaona. So see, okay, see. Atuko against makeup. Kati nasema tu ni like wako insecure about
looks
zao. So una get. So wana prefer kuwa play makeup cause itafanya wakwe more prettier.
Lakini makeup naona iko na ikona like levels to it.
Especially kama unajua kwa
play. Unazeka, eh, dema naika makeup pia sana kapua. But kuna ule mwenye ameka layers on layers on layers mpaka inaka fine.
Ujeone, milioni makeup inaweza change jawline ya mse.
Eh, si unajua, lakini ni like illusion I think, benya na shade.
Eh, sasa, eh.
Sasa, hata nikwambie, chuo, nikiingia kwa gate, ni mwingine anatoka. Uo dema alikuwa na unibrow. Ya makeup. So I think alipaka unibrow. Sijui ya mtu anapakaje unibrow. Juu anaka tu funny. Inaka ule mtu wa Eden Eddie mwenye akona unibrow. Hivyo ndio inakaa. Na kuna mabeste zake. So mimi niko na shangaa. Amwezi mwambia anaka funny na hiyo unibrow. Na ameichora.
Mademo anambia nangi. Kama mmoja anaka vibaya. Ni job limine za limine za kuchapia kwa
hey, mtu ana eh umevaa shati huko na kaufanya hey, bro tunapoona mademo
anambia nangi. Kuzao unajua, first of all, au mademo anajua ule mgina kunisekiwa. So ni lazima wa boost self-esteem ya huyo dem. Ngasi feel vibaya. Kuzo already ako down. Yeah, so like, you know the good thing like in about mademo. Mawa nizaribu kulift ya na hapa.
Mi lakini na prefer relationship ya maboy basi. Iyo niambie, unakaa vibaya ba. Ncheki.
Ujua kitu
kitu. Kwa kwa njedu nga ufala. Marona, iliko marona suji nani. Mazi wali ni roast.
Wala, huliko kukuni huliko meduga ni.
Niko wali meduga ni ufala. Wali ni roast. Tabeo siku, lilisema taiba vibaya. Walai. Unala ili ni jenga.
Ukweli.
Sasa ngenye mazinge kunga, mina vaivo nikidhani, mini mepiga nuku. Kume naka ufala.
Ukweli.
Nikika ufala niambia naka ufala. Nimepaka koloni na nuka vibaya niambia naka vibaya. Kwenye naenda, watu pia watakuwa wanashangaa. Mse kwenye alitoka watu kumwambia.
Unaje koloni na nuka vibaya. Anyway, kuna so many insecurities tungeongelea, but due to time manze, we'll have to end it there. Thank you guys for listening. I hope you guys will share with your friends and family. You can follow us on social media. Our IG page is Brotherhood Booth. Same with Twitter at Brotherhood Booth. YouTube, like, share, subscribe to our YouTube channel.
And also comment for the YouTube algorithm.
Yeah, thank you very much.
Peace.